time your mom, you don't deserve it. You don't deserve it, Gombazane. Come again, you tryna hurt me, you tryna hurt me, Gombazane. Come again, Shugana nami went on me, Ufagela mahloni, kudalungenze ludoti. Ubuthangiboni, ama PBM, ama SMS, ama phone call, ama MMS. Angeke ufihlele next, uthi wayinjalo ama service sexy. Sengihlale ngigqoke ijazi, yangifuna eguliswa uwe yolwabisha. Hambonyisa abanye, ubuyibhe neplasi. Ngakuthatha ngakufusa sife, ubungena nix. Usuzokhohlisa nami. Uzosibona, angisafuni ekujola. And I don't need your love, ngibheme ngakholwa. I don't care, I'd rather be single.
Uyakhumbula mina nawe, masihlangana ehlabeni. Waze wamuhle, wamuhle wentombazane. Nyokoka malini, maunje, maunje. Ukulumi singisi esinje. Wangchelu kuchacholi uloli. And you just move to Joe back. You're dead for to a penthouse. Uhlala kule last floor van. Spending money, no cash out. That was too good to be true. With time I started losing you. Your dad turned out to be your stepdad. Your stepdad turned out to be your sugar daddy. Marufuna mina ngwenzi meli. Oh yes, this love is fading.
Uzosibona, uzosibona. Angisafuni ekujola. And I don't need your love. Ngibheme ngakholwa. I don't care, I'd rather be single.
Ungizwani, emntwana ungizwani. La manyale ngiwezwa ngawo awungitshela bizwani. Hawuyona le moto bungikhalela uyifuna. Ngizwe ngandlebe nyigibe zishwabhe zimbunga.
I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. You're a loser, you're a cheater. You're a cheater, you're a cheater. And a user.
Letoki eba mive moto la ponge lulegile ugu fage laini. Again imbizele no kuma shele babo. Ngoba bona basom fage laini. Lomtuan ungchwaela masimba, yeah.
Uzosbona, uzosbona. Ang safone